So nimeona debate inaendelea ati maneno sijui ya kingpin.
Hii kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So if there are people who want to that office, I'm not part of it because mimi I'm deputy president.
Wale tuliwashinda, hakuna mtu tunafuata, hakuna mtu tunakemea, hakuna mtu tunapiga. Sisi tunasema wale ambaye tuliwashinda wakuje zote tuungane tupeleke Kenya mbele. Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu hapa Kiambu, our president wa nne. Tulikuwa na shida na yeye. Lakini hiyo maneno imeisha. Sasa yeye ameretire, ameenda kwake, amenyamaza na sisi tunampatia heshima yake kama rais wa Kenya. Aendelee kupumzika na sisi tufanye kazi yetu.